Yo, nando bebya nda aluso mtanu sinazaka. Taima bachi za mama rosi na zunonaka. Oledi bachi benguanga bote bakalushaka. The reason why kalazo bachi zula oraka. Nango zichi baba marchikolo nindo suika. Pocket money ndisi na mdini basongo pika. Chisipe chichi konda dichi tuwandi na shika. Maranda pesa nda pasa ngurindi zwenda ndo zupika. Uchila zichi konda zichi baba zichi taba. Mukosi ndichi taba husi na ano araba. Bad situations mara chingati na ndaba. Life full of fake friends, no true love ma.
Shango la shulo dalesa zitu zinji. Upri chenda na uambe sama zipi. Zino muraro wa onerezo wanagai. Batu rusa kunani. Zino batu ani tusani na. Yande batu ani koda na na na. Zino batu ani tusani. Ende batu wani koda na na. Shango na shulo dalesa zitu zinji. Upri chenda na uambe sama zipi.
Yo, ahunango ndi zvitori. Vanika keranga kore, watemba sorry. Vafika smile ni chitangana. They even break promises ni chirangana. Togo mele fake friends ninga fire blindy. Those we won't know but late we won't put our mindy. I've been there, done that, don't know kenza zopa. Rest in peace to my brother Nkwamba ene bushi. Chiko hana life is short mara azifushi. Zile mera zimbiluni na kutanganeza. Dagaru wali ozi ni ndudo panda meza. Mukomana ni andera miloruni ratumana. Zika hebu shaka hashu afumana.
Shango la shulo daresa zitu zinji. Upri chenda na uambe sama zipi. Zino muraro wa onerido wanagai. Baturisa kuna. Zino batu wani tusani. Ende batu wani koda na na na. Zino batu wani tusani. Ende batu wani koda na na na. Shango la shulo daresa zitu zinji. Upri chenda na uambe sama zipi. Zino muraro waone rito wanagai. Batu risa punani. Zino batu wani tusani. Ende batu wani koda na na na. Zino batu wani tusani. And never to any quarter.
Yeah, R.I.P. to my brother Bush and all of my niggas who died in the struggle. This is heaven for a G. So dangana panda. One love my niggas. We miss you. Peace.